lava sizungithethele ngangazi ukuthi yoba nje ngisize mntaka baba size ngane yakwethu ngisize mntana enkosi ngangazi ukuthi yoba nje ziyakhala ngakeme ngathatha ngithi ziyakhala makunjeni ziyanginetha size ngane yakwethu size mntaka baba ngisize ungithethelele ngangazi kuyoba nje ngithethelele Angithi
Oh, to your banjani, but who give you like this when you're so don't fun on me.